Mom calls.
Tunaga kuhigiza eyes on you. Kupenda kupitiliza, you know that is true. Kukupata miujiza, baby you girl. Oh, many to me is a roho. Anatamani hii dunia ingekuwa yako. Moyo ni mekwamishia kapeke yako. Toka zamani ningekujua ingekuwa wako. Moyo ni mekususia kapeke yako. Niko ananiliwaza kwa roho. Oh, mahaba shikamo. Oh, yawe nilimaza kwa roho. She's my darling, she's my darling, she's my darling, yeah. Toto nzuri na show, show hatari, show hatari, show hatari. Anatamani hii dunia ingekuwa yako. Moyo ni mekwamishia kapeke yako. Toka zamani ningekujua ningekuwa wako. Moyo ni mekususia kapeke yako. Could you wanna know it, baby?
Mix Killer.